SBS Radio.
Ua te ena ele e kalesia katoliko Roma le fautuanga mai le komisi suesue, le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, ina ia tatala le ufi o le sa i whaamatalanga i le vao se pātele ma se tangata, le Seal of Confession, pe a whaapea e au fia i nei whaamatalanga, ni mōli mau o se tamaititi o lo sa waina, e awala i solitu la fono o le whaia i ei o feusua inga whaamalosi, ma nisi whainga mahatanga. E lua se fuluma le ono whautuanga po recommendations mai le komisi suesue, na whaasina tonu i le Ekalesia Katoliko Roma. Ona o mōli mauna alia e mai i le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. O le tele o nei whautuanga, o nilu i tau i tū matalitonunga le Ekalesia Katoliko Roma, ua whaitau senituri o whamamaluina ma avea matula fono whaavaya o le talitonunga. E au fia ai lele ai o ni taito o lua o pātele matau po sā, po o le voluntary celibacy. Ma le avea masolitu la fono o le ilo e se tangato ni mōli mau i le sā waina o se tamaititi, ae na tele ili ipotia. Na whautua ina fo i le Royal Commission, ina ia suia le ingoa o sā wanga whapena i le kalesia, e le o se angasala po o se vai vainga wha a le tangata o se pātele, ae ia vaai iai o se solitu la fono. Na saunua le peresetene o le Australian Catholic Bishops Conference, Archbishop Mark Coleridge, ua talia le Ekalesia Katoliko Roma le tele o whautuanga le komisi suesue. Sa iwanga nā, le whautuanga lea ina ia tatala le ufi, le Seal of Confession.
The only recommendation we can't accept relates to removing the Seal of Confession, or priest, penitent privilege as it's sometimes called, and that will be no surprise, I imagine, to most of you. This isn't because we regard ourselves as being above the law or because we don't think the safety of children isn't supremely important. We do. But we don't accept that safeguarding and the seal are mutually exclusive. Nor do we believe that abolishing the seal will make children any safer. In fact, in some circumstances, it may even make them less safe.
Le Peresitene o le Australian Catholic Bishops Conference le afionga ya Archbishop Mark Coleridge. Na saunua fo ele taupousa o ia o le peresetene o le Catholic Religious Australia, Sister Monica Kavanagh, ua talia ele kailesia katoliko Roma se se ma mafatianga o nisi ona ofinga sa wā a ona pātele manisi o tangata whinga luenga ele kailesia i tausanga ua mbavae. Ai olo o tau mwhai, ini awale whaatino ai le tele o whautuanga ma recommendations mai le Royal Commission.
Catholic Religious Australia and the Bishops' Conference has established an implementation advisory group, a lay-led body that will advise the Catholic Church in Australia to ensure it addresses the Royal Commission's recommendations in a timely and effective manner.
Sister Monica Kavanagh, Ole Catholic Religious Australia. Nā tā pāe le komisi suesue se finangalo le pūlenga o le Ekalesia Katoliko Roma i le Vatikana, ai le ifasalalawina maila na ripoti. Na whaiti o ina le taitai o le Ekalesia Katoliko Roma, Pope Francis, ona o le puupuu o lana talimai, nā ona ia whaafetai ai ini fuai upu se lua, le ngā lua ngāu ili ili a le komisi suesue le Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Ai ole vai asuna te enei, ina ua mai ala nasia singa i Ireland, na whaiti o inai Pope Francis, ile awala na ia tangofia ain ia tangi anisi, na sāwa ina e pātele o le kalesia ia so o laiti. I Amerika ile vai asuna te enei, na whaasala lau inai se ripoti, na lisi ile ova ile tolu se laua pātele, na whaia soli tū la fono i tamaiti ova ile to afe, ile fitu se fulu tausanga ua mabae. Ele ngata ilea, na tu ua ia se tasi o suisi ni o le Vatikana, le si la fia e Pope Francis, o solitu la fono fa penei, na faia e se katina le i Amerika i le tausanga e lua afe se fulma la tolu ini tamaiti, a ele iai se mea na ia faia iai. Ile asa tofi o le vai aso taluai, na sa unua ile Archbishop Fo o Melbourne, le fionga ya Peter Comensoli, i tangata na sa waina e pātele o le Ekalesia Katoliko Roma, i aso o laiti,
I hear you. I believe you. What can I do?
Na ia saunoa ua sola le faatuatuanga o tangata ile e kalesia katoliko Roma ma ua amata I o na ngao ngao falesa ma maota tapua I. Ai o faiala na saunoanga na tula ia se tina ma faali ile fionga ya Archbishop Peter Comensoli se ata o sana tamateine o lana tamateine o se tasi na saa waina se patele le teimi o lai titi ae na pule ilona ola ile tausanga ya fei vaselau I vasefulu malafa.
Yes, Eileen, I'd like to be able to meet with you. I can read this that you've given to me, but then I need to consider what has your own circumstances and the circumstances of what happened to Stephanie, and then I'll be able to respond further.
Le Archbishop Fope, o le Taitei Fou, o le Kailesia Katoliko Roma I Melbourne, le fionga ia Archbishop Peter Comensoli.
sbs.com.au